isibongo inkosi yakethi kwaphindangene ugaja kamathola umabhanga amabili awalingani nakayise lincane lakho shenge likhule likababa imbabazane yokubahaqa.